No need for the intro.
Zwap.com.
This is Urban Hype.
Nexus Music.
Zibazibaza zamene nina pitamone. Ni bangondo banga kwanise. Pressure full yenze dabode. Sinangoleka.
Ni morongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Ni morongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Ni morongo cha
Enzo ni ribeterete. Apa manje ni fulumberegete. Jombo imalila. Kajimalila.
Sina kalepo easy kufika pano. Tulukusha na pempelo. From one pair of pantalo. Designer mapalo. Yenzo yoko sata. Munga singi setenzo fianta ganda. Munga di boza ta. Mulungu wama yankai. Biggie man, biggie man. Jumbo yalila biggie man. Waili mbikilai. Vintu vima chinja.
Ziba za mene nina pitamone. Niba ngondo banga kwanise. Pressure full yenze dabode. Sinangoleka.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda.
Apa
manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala.
Apa
manje ni fola.
Nimurongo cha
Enzo nilibeterete. Apa manje ni fulumberegete. Jombo imalila.
Check it, yali two step, no money, vroom vroom. Boga day, twali fuma muli two room. Chidi la day, li yon sani boom boom. Smell like money, you can tell from the perfume. Chilinda papa ba dauta. Kumuluta kwa bako chauta. Ukufuma my days, twale buta. Na ya nomba my days, ya what's up buta. Apa no money, yeah. Fion sani bien. Baya ni ne.
Ziba za mene nina pitamone. Niba ngondo banga kwanise. Pressure full yenze dabode. Sinangoleka.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda. Apa manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimurongo cha
Enzo nilibeterete. Apa manje ni fulumberegete.
Fulumbere
lombo imalila. Ikafika chimalila.
Kuchahidi tinaesa tenzo tulukusha paja. Ni kwa mbili kuvirimba weze kutipisha.
Nezo kosa kupembela na kulimbi kila paja. Olo inga kose buwanti tenzo pitiliza.
Benzo kiseka wati pempa. Wana pull up in the Benz and the suit and tie.
Magelo benzo meka wati kumbwa. Kumupasa koka haki hati uchuma. Only get one answer when they ask question. FJ why you party like a mad person.
Sipe mwanzo ziva kwa mene nina chokela. Sembe na yo ni kopela.
Ziva za mene nina pitamone. Ni bangondo banga kwanise. Pressure full yenze dabode. Sinangoleka.
Nimurongo cha
Enzo enda na ganda.
Apa
manje ni vaka.
Nimurongo cha
Enzo baza mahala. Apa manje ni fola.
Nimurongo cha
Enzo nilibeterete. Apa manje ni fulumberegete.
Fulumbere lombo imalila. Jikafika chimalila.
If you knew half of the things that I've been through and how hard I work, how hard I worked, the hours I put in to get to where I am, you would actually understand. You wouldn't ask me why I live this way. I'm happy because I put in that work and God has been on my side.
This is Urban Hype.
Zwap.com.